Ate abantu obutamanya kirwadde kya nalubiri mu Uganda kyeraliikiriza nnyo abakugu mu byobulamu, Dr. Stephen Lutoti asaba wandiisi w'ekitongole ki Pharmaceutical Society of Uganda agamba nti abaana abali eyo mu 2 bazaalibwa n'ekirwadde kya nalubiri buli mwaka mu Uganda. Ekyennaku abaana 8/10 ku bano bafa nga tebannaweza myaka 5 eky'obukulu olw'ensonga ey'okuzuula ekirwadde kino nga kiweddeyo obutafuna bujjanjabi bulungi wamu n'obutasomesa bantu kimala ku kirwadde kino ekya nalubiri. Kakano Rotary Club ya Kiwafu Breeze kwasaganyiza wamu n'eddwaliro ly'ensambya okusobola okuzimba senta ey'ekirwadde kya nalubiri ebalirwamu shillings obuwumbi 2.25. Asente eno ya kuyamba nate mu by'obujjanjabi kaweefuba w'okusomesa abantu ku kirwadde kino wamu ne mu kukonga. Okuzimba sente eno kwa kutandika mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. President omujja owa Rotary Club ya Kiwafu Breeze Rostas Wilberforce Njuchi Nsubuga agamba nti ebitongole ebirala n'abantu sekinnoomu beetaagana ate okwegatta okusobola okwanganga ekirwadde kya nalubiri okuyita mu kkulira wamu ng'ekitole okusomesa abantu wamu n'okukebeza abaana ekirwadde kino. Jamil Kasucha Muwanga ow'ekitongole kya Uganda Sickle Cell Foundation agamba nti abantu bangi beekuusa ekirwadde kya nalubiri ku ddogo, ekintu ekikifuula ennyo ddala ekizibu okulwanisa obulungi.